yashisa kulamalanga. Phethe imali engakanani, hamba nabangani, siphithi phithi nabantwana. Bancanywana, siphethe utshwala obungakanani, siphethe inyama engakanani. Groove ngasekhaya, mongibona ubamba ikhanda. We broke up at 99, eish, ngabhala incwadi. Umthetho wakho uhlala ukhala, kanti uhlala ukhala. Yini engathi uhlala ukhala, ngathi udlala uthando, udlala uthando. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Khumbula, ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Ngiyakukhumbula. Hele, nami ngiyakukhumbula. Njalo uma udlula ngiyakulunguza. Umuntuza, kodwa une-attitude. I saw you with that attitude. He's a cool cat but a lot of booze. Born to lose, love the party, Italian shoes. Dry feet, climb a cool. Biggie nini, tattoos. Snini nini, up you. Slap you up, spatula. Pichy pichy, that's abuse. And that's not cool. That's not cool. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Khumbula, ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Khumbula, ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Khumbula, ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Ngiyakukhumbula. Last week I'm with Cuba. Kid Funk, two sides. Party time, siya buzwa. So you looking super. Nini nini ngiyakuhlupa. Fike nini, uhamba noba. Fike naye, anginandaba. Mabebeza, what you drink. Tjela mina, hlala la. Tuka speed, tanamba. Ngiyakuthanda ma. Buye ekhaya, ngikudinga la. Lothalala, I handle that. All I want is my baby back. Took a pussy, walk a mat. What's next? Wake up sex. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Khumbula, ngiyakukhumbula. Usangikhumbula, usangikhumbula. Usangikhumbula, kodwa usangikhumbula. Ngiyakukhumbula.